Spotting them pose in the building.
Chefs in the building.
It's just get done.
It's your boy in your guts.
It's like Jay. If I know any money, no.
The ball.
Vamos. They walk team dance balls. Adakale na mbo kurusha mbona kwa sitafichitike Nenda talusha na matontonka na waya titike Ne mwatinka shikata poku ikata kwa shitike Meshi vane mpepo mpepo batize vane vashirina
Wande spenda wangfatwa siva jite kunu manu
Vane vashirina
Lolo lolo not fatwa
Unganisi wana saka manina na future na disirina
Tia 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 tia
Esa vane vashirina
Ulolo
Unganisi wana saka manina na future na disirina
Iba chitavo hawa teka mtu tatavu matiso valenje batisi
Iba vane vashirina Fela fike insta yobe Kata bushefe na baku tulila vanobe Kumona vale fuwa fia tukava lombe Bombe shafia baka kulu fia bonobe Konkanya pofe wende life ika popoka Don't give up now kuntash muka kontoka Chetekela nine lesa obe tata Filofu anka kupela kionsoka fkwata Tapawa fon filwa ine kufilwa Fima fianga fia fula kosa fia kufilwa So wika ponya pofla gati wa filwa Fua mukava lengwa
sana wa filwa Mbona kwa sitafichitike Nenda talusha na matontonka na waya titike Ne mwatinka shikata poku ikata kwa shitike Meshi vane mpepo mpepo batize vane vashirina
Wande spenda wangfatwa siva jite kunu manu
Uso vane vashirina
Lolo lolo not fatwa
Unganisi wana saka manina na future na disirina
Tia 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 tia
Uso vane vashirina
Ulolo
Unganisi wana saka manina na future na disirina
Iba chitavo hawa teka mtu tatavu matiso valenje batisi
Uso vane
vashirina
Unganisi wana saka manina na future na disirina
Naisenda mulolo narishiwa ikarila Ndorela fetai munga ya fikankarile Visuma kafisanga fiose fiose nefyo kavira Ni 90 inateyo kuchure koshi kaviro Kunenu kene wala ukunoka kutukavire Roshawa muari nika future fengi kurila Balwani na bofuru kumitima na bobabiro Kupimba tishala bafu afene ndelila Kafalo upala mupepi tepatari Asiri utakapishe paka keka tefikari ni G O Zifia munina tukapisha murilesa tukafuma
mubupila Mbo kurusha mbona kwa sitafichitike Nenda talusha na matontonka na waya titike Ne mwatinka shikata poku ikata kwa shitike Meshi vane mpepo mpepo batize vane vashirina
Wande spenda wangfatwa siva jite kunu manu
Uso vane vashirina
Lolo lolo not fatwa
Unganisi wana saka manina na future na disirina
Tia 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 tia
Uso vane vashirina
Ulolo
Unganisi wana saka manina na future na disirina
Iba chitavo hawa teka mtu tatavu matiso valenje batisi
Uso vane vashirina
Tia tia
Iba unganisi wana saka manina na future na disirina
Washira simba patumbe fuma na ustimpo Chalo washo kuchire mpia shamo napo Nyepo shiri shira tutano kulola po Isand sand keep quiet washata
Uleba pia fari longa Yose
wanje wachichira no defender waku maka
Ati wangu twalize taso na future twalika kaka Leka sako kekata na wana uvea boka Kanye batila batina itava Nenenda kavido kulema na manava Bukata wanule salimu ndalawa yava Kuchushivula baba baba kankala kunawa Adakale na mbo kurusha mbona kwa sita fichitike Nenda talusha na matontonka na waya titike Ni mwatinka shikata poku ikata kwa shitike Meshi vane mpepo mpepo batize vane vashirina
Wande spenda wangfatwa siva jite kunu manu
Uso vane vashirina
Lolo lolo not fatwa
Unganisi wana saka manina na future na disirina
Tia 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 tia
Uso vane vashirina
Ulolo
Unganisi wana saka manina na future na disirina
Iba chitavo hawa teka mtu tatavu matiso valenje batisi
Komanda GP
Kalipas Kalitosh Ela Babepi
Ela Fab Zaisi
Timpo
Awa Sore Tetsi
Wasili Umasi
Timalwele Chamalwe
Bo Jeez Zintai Geo Chapo
Chaspoya Molestati
Kinibuga Nimugalati
Sulamu Nation
Buzi Chanza Shimabalo
BK The Brave
Papa James Kate
Bozilezi Vitalin
Ela Niga Sifo
Na Billionaires
Na Kakasman
Awa Nonj
Ethak Gap
Si mou fè man sweet is mag boy with B Chik sele Si mou tumpa ni gaz Kinje Bakwacha
Ni au fatishan
Ni gati
Tabaka mbaba nshisheshe
Na mkoti
Aniluri si watu
Shap mule shap kyao
Cause this song goma
Nigga mumba Storm nigga It's my guest Emu jizo Auka heavy metal
Espatane mpaya bring him more fire.